Pacik, pacik, pacik. Pacik killer on the beat.
Oh baby new, mbona kama unanipatia tabu. Kila siku natuma vimeseji jinja kwangu. Wanipe something nataka kususia. Mambo chumbani nikupe ukasimulie. Nasome deka padi mchicha kuchumie. Na ufundi wangu wote kwako niumalizie. Ila siku bidi unipe ninacho kipe.
So pesa shida unayafundika yavunde nitunuku na mimi nijione mtu wasiwasi wa nini shida yako nini yanukiwa na mimi kondo ashaka nishanua visawati kwa ajili yako ila ukitaka kuipata njo nyumbani asa sista siku kadi unipe nacho kipenda ya nini we tapani mwingine nisitamani.